Re le mokgatlo wa Democratic Alliance ka hara masepala wa Ditlhabeng. Re phephetsa masepala kapa lekgotla kapa yena majoro hore a tlise raporoto ya ditekanyetso tse ntsha tsa ditjhelete tse tlo araba diphephetso tse re nang le tsona ha re fihla diphanong tsa ditshebeletso. Re salletse morao ka ditshebeletso tse ka reng jwalo tsa ditsela, tsa metsi, tsa phano ya metsi le phano ya motlakase ka hara masepala. Jwale ho bohlokwa haholo hore ditekanyetso tsa rona tsa ditjhelete di arabele ditlhoko tsenana. Re le mokgatlo wa Democratic Alliance ka hara masepala, re tlo etsa bonnete ba hore ho ya ka Section 72 ya Municipal Finance Management Act, sena se a etsahala hore setjhaba se kgone ho fumana ditshwanelo tsa bona.